Ukweli na ichoma nafsi, kweli na ichoma roho. Sikujali unatoisi, kwa imani mikomando. Sikujali unatoisi, na ndipo we ukago away. Goes away, sikujala I say. Maneno nani na nini, sikujala I say. Kwenu utanifanya nini, sikujala I say. Bendera zaidi ya upepo pepea na visha wishi. Rabishi, ubishi, maneno mengi unitishi. Small nine, visa mikasa ledela ulichoshwa. Visa mikasa ledela ukaondoka. Masi mangote ledela is so hard. Kikumbuka siku zile.
Kini eliopita sinwe. Mama sikange, kana yokuja wae. Kini eliopita sinwe. Mama sikange, kana yokuja wae. Sorry, sorry, eh, eh. Sorry, 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 my dear.
Makosa na style msamamo na Petro alikana bwana Yesu kamsame sote ni wazaifu ya bidi kusame ischoshe kila kitu kila kwenda kinapita na kiza na chukio na sizeliza na ulipo kwenda unatufanya na niumiza na nijuu ya kisata mkasata kutenga na siku zapita na kusaka tuja ona na ona watoto nyumbani wanavoliza na haiwezi pita siku bila siku lumba na ona watoto nyumbani wanakuliza na hebu nileze basi wapi tutakuta na
Kini ya jopi ya sinwele mama sikange Kana yokuja wae